Yes. Wakati sina nilijawa na mawazo, nikadhani utanikimbia. Ndugu zako waliweka vikwazo, bila kujali mimi naumia. Kukosa cha kutafuna maishani ni mtihani, lakini ukujali wangu sweet ulinithamini. Ninawe toka la saba, saba japo sawa ole kaba, waloto usnichi wale faba, pendo limeja kama maktaba. Kaba siku hawalali wanapiga rada, na tunapendana mama, na tunapendana sana. Baby I go rich in the morning, sitamwagika pesa tujichane. Minawe kama pacha tungozane, wakileta fitina tusiachane. Baby I go rich in the morning, sitamwagika pesa tujichane. Minawe kama pacha tungozane, wakileta fitina tusiachane. Na muda ndo mapenzi, nigende kama rubaraya penzu lezi. Ukini mwaga, utanipa simanzi, haba na haba ndo uanzisha makazi. Toto mzuli na kuzingatia, gulabia, gia na kukanya gia. Wakati wako, huutumia, hizi rupia, cheka deka kune kulia. What? Na vyo kupenda, siyo shingofen, love bila waganga, tuna maintain. Swaga za kijanja, wengi mikapun, tunafunga mkanda, hakuna fole. Tunapenda na mama, na tunapendana sana. Baby I go rich in the morning, sitamwagika pesa tujichane. Minawe kama pacha tungozane, wakileta fitina tusiachane. Baby I go rich in the morning, sitamwagika pesa tujichane. Minawe kama pacha tungozane, wakileta fitina tusiachane. Baby I go rich in the morning, sitamwagika pesa tujichane. Minawe kama pacha tungozane, wakileta fitina tusiachane. Baby I go rich in the morning, sitamwagika pesa tujichane. Minawe kama pacha tungozane, wakileta fitina tusiachane.
Alhabs Mudi Kipale Shosho Jackie Umeme Amiga Tiger. Once again Tirana Music.